Tuliona na chua kanambia yuko single. Was like wow tayari mepata bingo. Baby face frani mcheshi hana malingo. I made her voice kama favorite nyimbo. Alivo sema yes tayari nkanza kuvimba. Kai waza ndoa na home call kutimba. Hata ngesema nini chochote siwezi pinga. Kwani nilimona Zuchu kumbia na roho ya simba. Sometimes kwenye story zake za ndani aliwahi kuniambia kusboi wake wa zamani. Nilimwambia baby na mpango wa kukweka ndani. Don't ever speak that to me na wachotani. Tulishare vingi so kitanda mpaka neti. Alipokuwa sad nilimfanya awe happy. Picha lilianza tumbali nilipo graduate. Mungu anafungua milango kafosa fungue mageti. Kanza saka job kita bado sipati. Kaisi walimwengu wamenundia kamati. She was like
baby lakini unakwama wapi. Kuna mtu na mpanga na mambo yatakuwa safi.
Siku yenye ikafika kanicheki laki.
Ani mambo yameshatiki babangu kuwa na mani. Yule mtu onlosema na mpanga hana utani. Kasema upeleke vyeti kashachezesha ramani.
Mkachukua miwani basha yangu kwa pani. Najua nimepata kazi sikai tena nyumbani. Hapo na mwaza nani ile kufika ndani. Kumbe mtu mwenye ni boy wake wa zamani.
Don't you ever forget I was on my side.
Sio uongo. Kachukua bahasha nikaukata mchongo. And since niko smart sinka utumia ubongo. Na maana bado na chati da chenche fuwa nyongo. Nikajipanga upya kuzisaka mishe mishe. Hakuna kula bata na kula kwa mamalishe. Nikipata nisevu kiuchumi jimarishe. Siku zikiwa zinga ngalau na minimlishe. Niluishi ni mtegera sitembee kwa miguu. Nikaomba na kusali zi dreams come true. Kila kukicha sachukua mbalie juu. Basi siku ikafika nkaitwa kwa interview. Mungu waka bless interview na yo ikatiki. Nilipopata kazi kajua nimeacha ziki. I never feel shame mwanangu sikia hiki. Mini tamani ndoa kwa demu anayechiti. Nilisi nikimua basa tatulia ndani. Hivyo nkavuta jiko kama inavyotaka imani. Baada kutoa posa kufika kwao nyumbani. Kapewa baraka zote na mtoto nkaweka ndani. Kwenye honeymoon na mchizi bado anachati. Mwamba nauliza biko mepaka mpaka wapi. Sakacheka bila wasi. Akatuma picha tokifua zitakati.
Don't you ever forget I was on my side. I just can't believe it now, calling you a liar. This life has a lot of liars. Still I can't believe you're a man. I just can't believe it now, you're lying.
No one who upendo provu milivu jeshini. Ndoa ni ibada na imethibitisha dini. Unayeogopa nyoka si bora anaishi polini. Niliogopa vita kwa minaishi na Putini. Nilivumilia sababu nilimpenda. Time ikafika nkasema bora amekwenda. Kwenye uaminifu kweli amenitenda. Mewahi kuonga pesa nizo mtumia kujenga. Mengi ameyafanya le nimesema machache. Mengi ya kumiza mengine bora niache. Mane ilifika mde kasema bora ni mwache. Hakuniheshimu mimi wala kuheshimu mwili wake. Tulipata mtoto na bado hakutulia. Nyumbani mimi na yeye ili tujenge familia. Wakati nipo jobu na haso kumtafutia. Kumbe nyumbani yana mwamba magole anajishindia. Nilipovunja ndoa alienda kunishtaki. Mahakamani kidai kwamba hajatendewa haki. Na mwanasheria wake naye walicheza dili. Naye kumbe ni bwana wake na maana tukua wawili. Amini siwaamini sana wabaka wanja. Ukiwa na roho nyepesi yani unaweza kudanja. Hukumu ilitoka kasema nimpe viwanja. Na ndani ya wiki mbili basi nimpatie mkwanja. So upendo tu nilipoteza mpaka mali. So viwanja vyangu niliuza mpaka gari. Nilipoteza kazi lakini mwenzangu ajadi. Niliamini hiso ndoa bali nilicheza kamali.
Don't you ever forget I was on my side. I just can't believe it now, calling you a liar. This life has a lot of liars. Still I can't believe you're a man. I just can't believe it now, you're lying. Don't you ever forget I was on my side. I just can't believe.
Focus.
I just can't believe.